I le whaasolonga mai o au ngā tofi peresa tenei Amerika, talu mai lava le taua lona lua o le lalolangi. Na mōni mawina i le mawhana o le vāno no fōwhai ngā mālo i Amerika ma au se talia nei. O le whai ngā pāanga, wā tili wha mausa li i le whenga inga o le ANZUS, le ana saini e le tausanga e awhai i vaselau li masa fulu maletasi.
Mr. President and Mrs. Johnson, welcome to Australia.
I am honored beyond measure tonight upon my arrival to see the cream and flower of your young manhood who have rendered such gallant and distinguished service in Vietnam.
It's still a long way from Australia to the United States, but modern technology and good old-fashioned friendship are bringing us closer than ever before. Allies must work together as partners. The security which we derive from these arrangements is at the foundation of the growing prosperity we share.
The United States is proud to be Australia's largest foreign investor and largest trading partner. We are also proud of the wars we have fought together and the peace we have fought to sustain together.
Keep in mind that in our fight against ISIL, Australia is the second largest contributor of troops on the ground after the United States.
Peter I fōlinga mai ua Jesus winga i le vāno no fōma le vāwhi āloa i o atunu o elua, ma ua amata i se tūlanga whaale tonu i le talanoanga mua mua le pāle mia Malcolm Turnbull, ma le peresetene o Amerika Donald Trump. Na lipotia le nusipepa le Washington Post, o le talanoanga le pāle mia ma le peresetene, na whaamoe moe ātoa le i tūlā o whaia. Peita ina whaamuta whaatoa lua se fulu male lima minute ina ua tipi e Donald Trump. Na tau mawhaile pāle mia e tau wānau le peresetene e aloa i ele malienga na whaia ele malo tele male whainga malo taluai nei a Barack Obama. I lalo le nei malienga na whaamoemoe e talia i Amerika nisi o tangata suulu whai e o ile afe lua se lau lima se fulu o lo saisai e inofuanga saisai ele malo tele i Nauru ma Manus Island. O le malienga, na whaia ele masino se te maole tausanga na te anei, o se whaafesuia inga e aumaiai tangata suulu whai na saisaia e Amerika i El Salvador, Guatemala ma Honduras, ai avatu tangata suulu whai o loo saisaia ele malo tele i Nauru ma Manus Island. Peitai ina ua tula i mai Donald Trump ili tofi peresetene, ua ia fesilingi ai.
We have a lot of respect for Australia. I love Australia as a country, but we had a problem where, for whatever reason, President Obama said that they were going to take probably well over 1,000 illegal immigrants who were in prisons, and they were going to bring them and take them into this country. And I just said, why? I just wanted to ask a question. I can ask that question of you, why?
Nasaunua Tom Switzer, ole United States Studies Center, ili University of Sydney, I le senituri ua tuanai, na pei o se māsanga le vāno nofo au se tālia ma Amerika. O le tawai Vietnam, e o mai i le teimi nei, i le iai o militeri atunu ue lua i sasa e tutonu. Pei tai o le teimi mua mua le nei, wa iai se suinga i le vā, ona o le tula i mai o Trump.
We've had Prime Ministers say all the way with LBJ. John Gorton in the late 60s and early 70s at the height of the Vietnam War said to a possibly bemused Richard Nixon that Australia would go a waltzing Matilda with you. So the alliance is part and parcel of the Australian psyche. And here we have an American president who doesn't think of the alliance in terms of values and loyalty and friendship. He's thinking purely in terms of what's in it for him.
O le whenga mō le puipuinga i le vāo Ausetalia, New Zealand ma Amerika, po le ANZUS, na pāsia i le tausanga e a feiva se lauri maza fulu maletasi. I lalo le whainga mālo a Obama, Natalia i ele mālo tele o na ulufale mai wa atawa Amerika, mō whaata ita inga i le tū i mātua le atunuu, ma leo leo ai ngā yo i ngā saina i le vasa le South China Sea. Na sāu no Bob Carr, o se tasina umia le tofi minista o le matanga aluenga le vai fafo i le mālo tele i Ausetalia nei, i se talanoanga ma le ABC, o la fonga na whaia Donald Trump i lungo le Twitter, wa ilo ai le suinga ua iei nei, o na ua tula i maise peresetene e le wha alo alo, ma le wha ataha ua ina le vaa whea aloa i o atunu u whaipa anga ma Amerika, e au fi ai Ausetalia nei.
Where an American president can tweet his contempt for an Australian Prime Minister after what
the Australian Prime Minister might have expected to have been treated as a confidential exchange between friends. It has been a rude treatment of an Australian leader, unprecedented in the contact between Australian leadership and American leadership. It was followed up by a highly offensive tweet that was entirely unnecessary.
E wilea na sao noa le suiso o upo le fale pae pae Sean Spicer. O loo sila sila pea le whainga malo fau ile malienga ma le malo tele au se talia nei. Ai o se malienga e matua le o fia fia iai le peresetene Donald Trump.
So he has ensured that while he has respect for the Australian people, respect for Prime Minister Trumbull, that we do not pose a threat to the United States of America, that the deal that he was cut by the last administration is something that he is extremely, extremely upset with.